Radio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
Mamadou Ouattara to bogu jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam nyalli sakrabe kedibe neldugol gubal takuba sembingol bawde habitibe den e wirfagol hejabe lamu le nokuji titalaji ngodi yo tobbe mawde de batum be wada do mudon le kawrutal G5 Sahel nyandi talatar detu nokchotun Rafi Kaural na heddi fa hande hakunde fedde itobe cinema leddi Mali e Boubacar Sidy be dom den kabaru fedde here maison de cinéaste ministre finata holiti wala ko woni odo basi o Fengaji fuddama yede do dati gawo ton hakillaaji himbeere na pecci hakunde kuyamma ben yargol yaso odo projet o e kanya ben kulol bangal jogola ido feji di ngoni sembe kabaru amen na hande kikide alarbaare go o lewru jo hitane 2020 bismillah sakrabe sembingol bawde mbien na sola sabe rufagol hejabe lamu le nokuji di tiralaji ngodi tewtugol jawdi yiware nokuji G5 Sahel ngoni mbien tobbe de kawra mbien kanankobe ledde G5 Sahel batidi nyande chapantete leru jentu nokshotun e wi landinibe dun be yo dun mbien yewtade golleji di hawra e do mudun wattu kawrtal po to France tun nyande sappo itati leru janvier hitande 2020 e yewtade alhali Sahel ngil kedda nako hebani en Idrissa Sako e do fashtango mumnatu sendebu
kawrital nokshot wadi wattunde rafinde nagu beidike le sahal le emen kanye le lady libi e wi kanan ko be G5 Sahel soko gonga yo torra bangal jam e deere le lefol sahal be koliti wiide dunna le iti dalaji torraji pawdi du nyaw coronavirus beidi hen du matike sanne bangal kebe be ewti tiagal mun golleji ngadaadi tiagal kawrital pu iri wore gadaadi le majjun horebe leede G5 Sahel silmini yiri wore majji be mbarkini dunna fabotobe mabbe France États-Unis kanye minisma be silmini dunna yiri wore gadaadi bangal joingol fedde mangal patde lolir otakuba yo leedi Angleterre kanye minisma fabotodun ko yata e mangal patde ujunaji taton le fedde Union Africaine darani dunna kawri tangal latike sababu horebe leede G5 Sahel kolita wide be jidi golidal leede Mali Burkina kanye Niger bangal kabaru ndenagu le keri leede de horebe leede G5 Sahel koliti wide duna kawrital goddo feddende ana hani wadede hitane 2021
e wi honjo tobe yogabe famjer na fanda gal do kawrital yo buri fu folitinde wide batu po watu janvier mbien latak fe mer ka e wi Ibrahim Maygamu ISS Bamako ko hani tamede yo ko gubal gal mbien gubal fay gotal leede godde wawa hinade denagu leedi sahil ndi ke mbien denno yo mbien yila mako yo gube mbien cewde de e kanye jamare de dentine e gulleji di kernan ko hanni Amadou Adam Amadou Haydare do fastango Al Sisse
Le sommet de Nokshot qui s'est tenu hier était
Jidal Gangal Nokshot Lady Mauritanie Kenyangal Jidal Toto Yeso Jidal Gangal Po Lady France Jidal Gangal Latika Sababu Yota de Kuleji Fahi Ngadi Lebi Jago Betidi One Imadaraji Moudi Ngadadi Le Nokumbietero Liptago Gurma Gondo Hakuna Lady Mali Burkina Kanye Niger Fa Waude Yaude Gulleji Ngadadi Lebi Jago Betidi Woni Sababu Mouda Jidal Gangal Jati Kasendu Fa Landinde Gulleji Kandi Wadere Lebi Jago garodi le miloji an yimbe an hanin wuttude milde wiide yimbe wobbe an waawi daranaande deena wu gelle leedi malindi le miloji an darne barkan kan kabotobe wobbe garobe fa beedo e mabbe biyetebe takuba be fa buita kulol gondo e yimbe hande darne mako kasendu woni wadde imadaraji mawdi yalla ebe keba hunchande hore odo golle yimbe an hanin jondaraade bonandaji mawdi gube kabotobe an wondi sottude wakkati fu yaade le baler leendi fa yaade leede wadde
mais aussi vers d'autres pays.
Kala njibe bedora famu do hejo studio tamani na babu na torade bembal WhatsApp numero 76 62 88 51 via mo mudu yo tagu mudu 33 321. Dental yimbe 5 juin ngadi kawrtal ndokobe kabaruji kikide hande ngal holliti minde yusur batirundu sammina yo gouvernement mo premier ministre soubete le M5 be M5 RFP juine yo mbiyanna be yo talki kawral dun senyine dental ngal wajambini dun yopitere horajo pelle hirube lamu Soumaila Cissé M5 RFP hoki adi joktitade mbiyan majer mabbe fa so himmeji mabbe di fuf huncanama hore mbiyan majer wonde sartama nyande aljumare sappo le rouge hitande 2020 fa hande bangal kabaruji di to gawutun jamare nden huyani garangal mbien fengaji le ngalurende denno e ben darda ben nortotobe wattande di hakkilo no fewiri kedda nako hebani en ben kedjado amen Ali Ibrahim do faccitango Al Sisse
wargol fewruji ngaydi le gallal gawngal ana hani sabi gawo e gallal modo kasin din nodo e fit mi de jota sanni fedde latine sababu waddude fewruji le gallal gawngal ngonga so yimbe teddini fe ngaydi accident ngaydi buutoto sanni du e hune here gawodo yimbe ana hani famminede weltika sanne yide yimbe ko teddini fewruji ngaydi no lati fu won yimbe yoko abe be teddinta do
je respect sa
suudu sere ko min e ngallure bamako mbiyan batti batti ki wadde bantini kiiti professeur Clémence Dambélé fa nyande idi lewru septembre hitande 2020 batti nyaw covid-19 ngol sorogul fudungol alarbare hande go lewru juillet latiki sababu yimbe mbiyan yibbe mako hewbe njahatun e faabade mbiyan jalla mbiyan faabade mo mi titinen wiide nyande sappo idi lewru ma hitande 2020 woni ko mbiyan o nati juude sarja Clément yu dun horejo dental mbiyan ngado ngal madraji fewde en jibu leedindi o modun e fedde M5 waje binde yo mbiyan kanaka leedindi yoppa gullon salli nguru o fa hande bangal kabaruji en mbiyan bangal covid-19 o hande alarbare go o lewru juillet docteur en leedi mali holti wiide nyobbe noga e go on beediki hen mbiyan sappo e mbiyan jena yon samtanama fay goto heddaki hen denno dental so dum fu hawrintinama nyobbe be yo unyaaji didon e temedde didon e didon e samtanabe be yo unyero temen na chapantato jetton e taton e sap temdore sap jagum iw hen fa hande bangal bado nyaw coronavirus o keddanana bataki studio tamani
hono nyaw covid-19 ora birta nge nyaw o ana wawi rabude e memondiral ana wawi hebude tebe wana memondiral fe jati kamar tutade e ko nandi e mudu misalu so nyawdo dojji ma dilli bange mada ana wawi rabude ma anden du ana mbawi rabere tebe e wana memondiral neddo fe kaakol fuugol nyawdo memi sa sala e memudi dun tilda mema gite mada ma hinere mada ma hunuko mada ara wawi rabede nge nyaw covid-19 o ana wawi wurde eruji kewdi do hebi fuf ka anden labal ana wawi rende e makko dum sabe so wakati fu eden kani tinnaade loten juude meden fa laba lotiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
covid-19 tama e dun todra sukabe hono baliki enna yo dum mi martinta on kabaru le yewtere menna acti covid hande wattu joni min anda adadu sukabe be kebbi nyaw coronavirus le leydi mali ga won dokotorobe koliti wiide le nokku sawrugol goto bamako ko yata e sukabe sappoyon ana sawrene ton e wi dukke ande nyaw o soko gonga dun torrata sukabe hono baliki en ka hadata sarabe ana jogi sukula munna kede Mamadou Samaseku do majjun
gilla ko nyaw coronavirus nati leedi mali sukabe be ngoni burbe fuf hisude e nyaw o dum won ko tayki docteur embe tawene e be jeyda e yimbele burbe fuf hoyfude sabi be mbawa fi hisude ko mabbe hononi baliki en o do yubbino golleji e len nokku ido bo covid-19 to l'hopital Pongetoun professeur Yakuba Touba na holita ko dum sabi sukabe be na hisi e nyaw coronavirus o
nyaw covid-19 o yimbe be dubi mo woddi wori nangude sabi nyaw o wonto takkole chaldi mabbe woni ko serti e sukabe
bangal sarbe be kay su yogabe na jeebi sanne kabar mudum wobbe kay na hultani sukabe be be do kay wajimbini yu seriaji sakari nyaw o gollen haniri nono kanku Alousseynou Touré gollowo lamu furuba gondo e foftere
tagal ko kedimi hakkilaji yimbe e nyaw o ko lati so wajibi e juuda soodu de kaki ki juudela yimbe waylo tirede ndiya e sabuni soodu gel hydroalcoolique dum wajibi e do hamu fule galle anto lodde juude mum ndiya e sabuni
le tongande OMS politi metemudun le tade fi hebagol vaccin milioji kewdi sukabe le runde afrika fewde e nyawuji sukabe e wi gollirande dum do nawawi latade kasara modo fewde e sukabe be
prefet banamba hokki alal barende ko yata e masque lotitedi ujunaji sappo jeddi dum hokkama horebe fedde sukabe gombe le cercle o imade muno yo sakude e habude nyaw coronavirus prefet o ndardi e sukabe dunna e famina yimbele do nafa wonde masque ngaji keden joni lamdi kede tobe men jokka hen jababu professeur adaman dikko do majjun o kedja do nokku sawru gollo covid-19 hôpital dermatologique bamako
Bonjour professeur.
Arande so neddo illino fu ana duwene. Ko sawi hanne yimbe ana hula du yalla farati ana illude na do jude hakune yimbe.
So neddo dilli ma dunno do ji tawe jomun na sawi nyaw o gi nyaw yal tan deno kala be gi nyaw o yuti heba nyaw o. Bedade dun so ni tambu dun yonku do henduna wifa siko wala jomun renata ko sabi gi nyaw di nangal nuko fuf.
Yo do timata hande yewtere men acti covid Allah holli jango patin jegi ton yalla o don rena ko e mona e nyaw coronavirus lote satu fu juude mon e sabune na dun ngade hen gel hydroalcoolique ngaji
fedda itobe cinema lidi mali UNCM mbiyan jabanali fa hande inde fedda heere lolirnde maison de cinéaste MCM e wi mabbe nde do fedda hawrintinta fi idobe cinema itobe cinema lidi mali yimbe MCM ne mbiyan yelaki fi weltinde inde nde faso saria wajambini ministere finata wa holliti wala ko woni o do kabar o keddonna ko hemande en lendi Moussa Diallo e do fostango min e Ali Cissé
to Boubacar Sidy Bé ngado cinéma mingari altinernde noga jena lewru juin jikoroni para équipe yimbe sappo o wondile salon mako to landinde cinéma wan wakati o jabi hokkudem ko o landa so tawi o warafo o waita inde association biétaro maison des cinéastes du Mali Boubacar Sidy Bé ana jabo
sariawul yamri juingol sodu gollobe cinema leedi mali e kanye fedde dental itobe cinema leedi mali so juge anado golle mudun holliti jati min jeddi saria toni don min wotan kabar mudun badan watta ima dara fewde e gollirde humanide itobe cinema leedi mali
so a yewi dun ne dendo inde woni yimbe fa heewi ngadobe cinema do leedi mali ndi tordi be kolliti wiide be ngadan ko be baawi fu yella e be keba waytude inde dun sabi so be ngadi imma daraaji yottaade suudu ministre kuma nino finatawaji gandu do suudu ka holliti wala bawde taranaade odo golle o nardi yimbe be fodo ndurgo woni hakkune mu en joodo kalda jara sanugo conseiller technique suudu ministre kuma nino finatawa daranido golleji bilide finatawaji
fedde NCM woni neldudo min talkur holtinde wiide tidal na wodi andon ministre de kay wawta fe dawrude kaado tidal sabbe baawa jingande fay goto e mabbe yela amen kay yobe kawro do gotum min galla fe yamirore darude
to en den wala fu lawol joddade so halda woni hakkune yimbe be fodo ndirgol woni hakkune mu en du ana wawi latade sababu nabude be cuudi sharia
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
dum do timinta kabaruji amen hande fada amen wadundirde mi mititina on tan watande hakkilo kala ko dotore hulti on bangal mbiyan nyaw coronavirus yalla don hisa mbiyan do sere yotere meden wawande